buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, buzz, big man buzz, big bang 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani, tunataka nadhani, mi ndio dunga kama daktari, nabaki ndani kwa ndani, yate, kwa ndani, nabaki ndani kwa ndani, yate, kwa ndani, nabaki ndani kwa ndani.
Tuna step na te inakam, tuna left na fia nakam, gonga sana tia itakam, na ataki kuja busta kisabe gonga, gonga. Gonga tupi gonga, nyonyi pongi, nyonyu ki gonga, gonga, gonga. Sopo jani piandom kambia fande, mbele tuki songa.
Meku cheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate, kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, tukiwashe kikichatisha, kuguza tuwezi ivisha, mevisha unanimaliza, masharungu lonchizishe, napenda umbo nda kufurisha, mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingizwa.
Meku cheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate. Kwa ndane, nabaki ndane, kwa ndane, yate. Kwa ndane, nabaki ndane, kwa ndane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo. Inajitoa choche, inashuka, inajipata kunyi. Zubadu, kaukie kwa fudhi. Nacha, shimoneze kwa ngumi. Kujitepa, dia kilistumi. Inambao na miumba usakumi. Kuntahu watu ban maudi. Kujitepa dia kilistumi.
Meku cheki toka zamani, tunataka na dhani, mindi udunga kama daktari, nabaki ndane kwa ndane, yate. Kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane, yate. Kwa ndane, nabaki ndane kwa ndane.
Bazu, big man, bazu. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.